ngwanyana ka, ithate itlhomphe. Wa bona gore damane gana na kwa gao, o dias febe, o tlhoka fela ka diweta, ya gao nako, ga a na yona. E jo ntlhalosetse, o dumetse bjang go ba second option. Ba o nyaka fela ka mapai, maratsa marato, neges. E jo wa ndisappointa, mfana ka o seka dumela, ebile o seka tswa go dumetse, a o tseo dias febe. Mfanaka, ntho o se tlhalwanyeng ko reng, you deserve better. A teng mašita le rongwa gatlha, go tswelela, a teng mašita a kgothalang. Ga wana le mpieo, wa o etsetse morao jo, wa bona gore motho ga o deserve ebile le wena go mo deserve. Tswa data challenge, ke a go kgopela.